le fedemle gam famfamtinore huwobe kude balla bi adama der nukkure woyla funa leddi Nigeria supporte dow le fedemle man kungiya fasirgo demle biyetenga Translators Without Borders TWB wadi taskaramji je billaji bele ki billaji man jemballeobe inno adama gam famfitindiral be himbe nasti billa sanadu kuje tawibe der nukkure woyla funa leddi Nigeria tokkugo be widitol ha der jamaaje be nanta ko fami sawralji ko hokkata do wallan yanayo gondal ko ngadi ha daydum ko gite be gite beddumo engono handi wangina do nukkure ko yanayo no on huwata ha der duniyaru woloobe demle ko woni do lesti masin do fotta be soynde boteji duddum do acca burna der mabbe der hasaru fe'ano ummol hakkilo masibo fere be nanta nyawu yimbe be nanata demgal fere nastan billa yara bone ngam habre man be hollugo be na demgal gotal be goni bo be hita be no handai be wawan be hadabe kuje ko nafata be be ngida den bo hadabe hakkeji mabbe
bana naftirgo be demgal mabbe beddugo andal hado demgal man be bo dabiyaji mabbe be dina mabbe
dalila man be do mari haje faddol den be wallinde amma don wobbe je chaddum hegobe ngam burna nukkure mallaji man demgal nasara be wolwirta be man angalare soynde wolwugo ko soynde famugo demgal fere hadan hebugo hakkeji je wallinde soynde famfamtinore wawan holla bana soynde falere ko goddo yidi on be nanta faddol ko bo saldura wadduki malla ko mara haje hado ko en wolwi ko je maudi hado jokkitol kuude balla binno adama be fami na fulle fedemle ha famfamtindiral be nastungo yimbe wuro ha der kuude be ngadata den bo fakat don famu kesum mangal ha der kugal balla innu adama famfamtindiral dum wallinde on didaji modi do jogitol kuude balla bi adama mari haje do darnde amin wobe kugal innu adama famra be jamaare do famata burnama be nastinder billa be woni lestube ko kosi nay do hauti be naftirgo be demle be labiji man be bono dum warirta je yimbe gure fere fere heban lawol famugo mabgal chaka lesde be didaji hakkeji yimbe kambe fu lari wangini demgal dum lawol mangol on do tabbitingo yimbe kebi labi kebol bayanuji be nanta faddugo hakkeji mabbe supporte do didaji ummol yimbe der gure mabbe der leddi mabbe wolwi do hakkeji yimbe be acce gure mabbe wolwa der demgal be famata do yanayi soynde hollol ferotiral didaji no gas e didi to don mari haje beddani bayanuji ha do ko bo a heba no fasirobe demle chaka lesde Translators Without Borders wallititta ha wakkere ballitobe innu adama hanu kure woyla funa Nigeria yalte babal do nigeria@translatorswithoutborders.org NRC Norwegian Refugees Council IRC International Rescue Committee Plan International DRC Danish Refugees Council UK@ Department for International Development bayanuji di don tokka no kugal wallite daga nukkure balla leddi UK daga gwamnati leddi UK ra'ayiji be hokki ha der bindidi ta kosa dum lata do lawol fere ko kosa dum do sawralji ko dole jaboto na ra'ayiji man do holla didaji gwamnati leddi UK man ba gwamnati leddi UK hosata hakke ko be naftira be bayanuji di be ko di waddi.